izenzo 14 kwathi elikoniyo bangena kanye kanye esinagogeni labajuda bakhuluma kwaze kwakhola isicuku esikhulu sabajuda namagreki kepha abajuda bangakholwanga bavusa abezizwe babenza inhliziyombi ngakubazalwane nokho bahlala isikhathi eside bafundisa ngesibindi ngenkosi yafakazela izwi lomusa wayo banika ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo kepha isixuku somuzi sahlukana phakathi abanye babanga kubajuda nabanye ngakubapostoli kwathi ukuba kusukelwe isidumo sabezizwe sabajuda kanye nababusi babo sokubaphatha kabi nokubakhanda ngamatshe bathi sebekwazi lokho babalekela emizini yaselikawoniya ilista nedebe nasezweni langakhona bashumayela khona ivangeli elistra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngenyawo eyisishosha selokhu yazalwa ngunina engazange ihambe yona yamuzwa uPawulu ekhuluma yena igqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe wathi ngezwi elikhulu sukuma ume ngenyawo zakho yayisigquma yahamba kwathi ke izicuzi kubona lokho akwenzile uPawuli zaphakamisa izwi lazo zathi ngesilikawoniya onkulunkulu bafana nabantu behlele kithi uBarnaba bambiza ngokuthi uJupiteri uPawuli ngokuthi uMekuriyu ngokuba kwakunguye wayehola ekukhulumeni kepha umpristi kaJupiteri othempeli liphambi komuzi waletha izinkunzi nemigexo ezimbali ngasemasangweni wafuna ukubahlabela ekanye nezicuku kwathi ukuba bakuzwe lokho abapostoli oBarnaba noPawuli baklebhula ingubo zabo baphonseka phakathi kwesixuku bememeza bethi madoda nikwenzelani lokhu na nathi singabantu abanjengani ngemvelo sishumayeza ivangeli ukuba niphendwe kulokho kuyize niphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho othe ngezukulwane ezidlulileyo wayeka izizwe zonke zihambe ngezindlela zazo nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle waninika imvula yasezulwini nesikhathi zenala egcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula bekusho lokho baziyekisa kalukhuni izicuku ukuba zingabahlabeli kodwa kwafika abajuda bevele Antiochia nase-Ikoniyu sebezivumisile izicuku bamkhanda uPawuli ngamatshe bamhudulela ngaphandle komuzi bethi usefile kepha kwathi abafundi bembunganyele wavuka wangena emzini ngangomuso wamuka noBarnaba baya eDebe sebeshumayela ivangeli kulowo muzi bezuzile abafundi abaningi babuyela eLista nase-Ikoniyu nase-Antiochia baqinisa umphefumulo nabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi sebebakhethela amalunga amabandla ngamabandla bekhuleka bezila ukudla babanikela enkosini asebekholwa yiyo basebedabula iPisidiya baye ePamfiliya sebekhulumile izwi ePhege behlela eAthaliya basuka lapho ngomkhumbi baye eAntiochia lapho benikelwe khona emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi asebewufezile kwathi ukuba bafike balibutha ibandla balanda ngakho konke uNkulunkulu akwenzile ngabo nokuthi uvulele nabezizwe isango lokukholwa basebehlana abafundi isikhathi esingesincane